waaxda amniga gudaha Mareykanka ayaa maanta oo Khamiis ah go'aan ka gaaraysa in ay muddada u kordhinayso iyo in kale sharciga ku meelgaarka ay loo yaqaan TBS ee qaar ka mid ah qaxootiga Soomaalidu ay ku joogaan dalka Mareykanka. Senator Tina Smith oo aqalka Senate-ka ka mid ah kana soo jeeda gobolka Minnesota iyo 22 senator oo kale ayaa maamulka madaxweyne Donald Trump u diray warqad ay ku codsanayaan in muddada uu u kordhiyo sharciga TBS. Senator Tina oo VOA la hadashay ayaa sheegtay in xaaladda amniga ee Soomaaliya ay weli tahay mid khatar ah. Wariyaha Maxamed Cabdi Xasan ayaa Senator Tina Smith qadka taleefanka ku wareystay. Wareysigana waxaa soo jeedinaya Ibrahim Daandure iyo Caashuud.
Senator, xilligii kama dambaysta ahayd ee dowladda madaxweyne Donald Trump cusboonaysiin lahayd sharciga dalku joog ku meelgaarka ee Soomaali badan Mareykanka ay ku joogaan waxay ku egtahay maanta. Maxaa dhici doona?
I have urged, along with 21 of my colleagues, I have urged the Trump administration to extend these humanitarian protections. These are, we think, around 500 Somali nationals who live in the United
States. Aniga iyo 22 kale oo xildhibaano ah ayaa ka codsanay maamulka Trump inay muddada u kordhiyaan arrintan difaaca xuquuqda insaanka ah. Kuwan waa sidaan u maleynayo ilaa 500 oo Soomaali ah oo ku nool Mareykanka. Qaar ka mid ahna waxay dalkan joogaan 10 sano. Waxa ayna halkan u joogaan waxa ay tahay inay ka soo carareen xaalada aad khatar u ah oo Soomaaliya ka jira una yimaadeen Mareykanka inay abuuraan nolol. Qatarta ku noolaashaha Soomaaliya waa mid wali jirta halkaas. Waxaana sameynayaa wax kasta oo awooddayda ah si aan u riixo sidii waqti kordhintan loo sameyn lahaa.
I'm doing everything I can to push the Trump administration to extend these protections.
Waxaan la socdaa inaad hoggaaminayso senatorro gaaraya 22 oo ay ka mid tahay xildhibaanada reer Minnesota kula ah ee Amy Klobuchar. Dhammaantood ma dimuqraadiba mise jamhuuri ayaa ku jira?
The senators that have signed on to my letter are all Democrats. They come from very diverse states, Oregon, Alabama, New Jersey, Washington State, Vermont.
Xildhibaanadan saxiixay warqadeeda waa wada dimuqraadi. Waxa ayna ka kala yimaadeen gobollo kala duwan: Oregon, Alabama, New Jersey, Washington State, Vermont, Massachusetts. Waa xildhibaano kala duwan oo ka soo kala jeeda gobollo kala duwan. Waxaan intaas ku darayaa in xildhibaan Klobuchar ay iyaduna wado warqad kale oo la saxiixayo. Warqadaas waxaa wax ka saxiixay xildhibaan Botman. Xaqiiqduse waxay tahay in arrintani ay taabanayso gobollo badan oo ay matalaan dimuqraadi iyo republikaanba. Waa inaan dhammaan ka qaylinaa arrintan. Aanan ka dalbannaa maamulka Trump inay waqtiga u kordhiyaan dadkan kaalinta dhabta ah ku leh dhismaha dalkeenna.
Demanding that the Trump administration extend these protections for people who are making a real contribution to our communities.
Waxaan ogahay inaad warqad u dirtay xogeyaha arrimaha gudaha Christian Nelson iyo xogeyaha arrimaha dibadda Mike Pompeo. Weli wax jawaab ma kaash?
We have not gotten a response to date.
Maya, nasiib darro. Wax jawaab ma helin maanta.
Waxaa sheegtay inay jiraan ilaa iyo 500 oo Soomaali ah oo ka faa'iideysanaya TBS. Noo sheeg waxa dadkani ku dhici kara haddii maamulka aanu cusboonaysiin ogolaashaha.
Well, without this extension of TPS, which is scheduled, the deadline for action is today, but the TPS protections would expire in September.
Haddii aanan la dheereyn TPS-ta, taas oo ay tahay in maanta talaabo la qaado, hase yeeshee ay dhacayso bisha September, dadka Soomaalida ah ee ku jira waxay geli doonaan xaalad ah in ay Soomaaliya ku noqdaan amaba ay qaxootinimo ka helaan dal kale. Tanina waxay dhibaato daran u keeni kartaa qoysaska, waxa ay kala jabin kartaa qoysaska, waxay noqon kartaa in qayb qoyska ka mid ahay ay dal kale tagaan iyada oo kuwa kalena ay halkan sii joogayaan. Badi dadkani waxay leeyihiin caruur laga yaabo inay Mareykanka ku dhasheen, kuwaas oo aanay la joogi karin haddii loo cusboonaysiin waayo. Marka waxay la tahay inay abuurayso dhibaato kale oo bini'aadminimo.
If they had to leave, I think it creates a whole other humanitarian crisis here in the United States.
Qaar dadkaasi kamid ma la kulantay? Maxay ku sheegayaan?
I have met many Somali people in Minnesota who have told me about this concern and raised this issue. And what I'm always struck by is the
waxaan la kulmay Soomaali aad iyo aad u badan oo Minnesota jooga, kuwaas oo arrintan igala hadlay walwalna ka muujiyay. Waxaa mar walba iga yaabiya adkaysiga iyo geesinimada dadka ee inta ay dal kale tagaan iyagoo badankoodu bilo iyo sanado ku noolaa xerya qaxooti markaa kadib ay Minneapolis yimaadaan waa dad adag waxayna qayb muhiim ah ka yihiin bulshadeena ma aha magaalooyinka waaweyn oo kaliya sida Minneapolis iyo St Paul ee magaalooyinka sida St Cloud Wilmer iyo Worthington
wasaaradda arrimaha dibadda ayaa soo saartay digniin dhinaca socdaalka ah oo Soomaaliya ku aadan taasina macnaheedu waa in halkaasi khatar jirto ma u malaynaysaa intani ay maamulka ku qancin doonto inay ogolaashaan xilligiisa sii dheereeyaan
well I hope that it will the conditions that cause people to leave their home country when they first came to the United States many of those conditions are still in place it is still in many ways a dangerous
waxaan rajaynayaa sidaas maxaa yeelay arrimihii keenay in dadkani ay dalkooda ka soo baxaan oo Mareykanka yimaadaan weli way taagan yihiin weli waa meel khatar badan oo xuquuqda bini'aadamka lagu tunto oo rabshado ay ka jiraan wax caqligal ahna ma aha inaan dadka ku celinno halkaas oo xaalada ammaan darro ahi ka jiraan
caashacuud iyo daanduri oo la socodsiinaya wareysigii maxamed cabdi uu la yeeshay senator tina smith oo ka tirsan aqalka senate-ka mareykanka lagana soo doorto gobolka minnesota